Izinto engiye ngiyithola esabisa, isabisa lokho futhi kwangempela. Abantu abayibiza ngamaKristu, abayishaya sengathi bangamaKristu ngaphandle, kodwa ngaphakathi thola ukuthi bonakele lokho okuphucukayo. Manje lokho kuyesabisa lokho. Angikubi ngelele, phinde ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh, kungusibalo Bithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Akwenzeki ukudlulisa into olungekho udaba olunyantisayo endabeni, olushaya ibandla ngokwenzeka kulo. Kungaba ukuhlukunyezwa kweingane, ukungaphathi kahle zeyimali, kumbe lawo mahozi amagagu abashumayeli abakukhuthuza kuze kubhoboke iphakethe. Ude udisha konke onakho kubo, baze babe zinkinsela zokuzenza engajulukanga kujuluka nje empilweni. Benza umsebenzi wokuba zinkabi, besebenzisa iBhayibheli, besho behubhuza akuhlaza amanga lawo athebho ngeyithembiso ezomhwamuko eyithinta ukuphulukiswa ifeni impumelelo abathi ithengwa kubo. Izolo sibuka uhlo lude lobubi obukulomhlaba esikuwo. Namhlanje sizobuka ngenye indlela, kodwa qaphela ijikelise ekugcineni kule ndaba njengoba sesengeza ivesi elilandelayo kwesilifunda izolo. KuTimoteyu 3 verse 1 kuya ku-5, kepha yazi lokho ukuthi ey'nsukwini zokugcina kuzovela ikhathi einzima, ngokuba abantu baza kuba ngabayithandayo, nabathanda imali, nabayigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenalithando, nabahleli, nabangayithibi, nabangenabumnene, nabangathanda okuhle, nabakhaphele, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika, labo-ke wobagwema. Ubuhlalolu lobubonke esibonayo obuzungezile zonke iy'nsuku, kodwa ulibonile yini mlaleli elikhona sekugcineni? UPawulu ubhalela uTimoteyu umholi amkhulisayo obheke ibandla, umyala ngabantu abangaphakathi ebandleni, bayizimpisi eyigqoka isikhumba semfu, ababukeka bengcwele kunawe uma ubabuka ngaphandle, kodwa ngaphakathi babole bayathaphuka, wena ungafunga ukuthi lelo ngaphakathi ngeke uNkulunkulu alibone. Izwa mina, usevese kade elibone lelo ngaphakathi lapho. Nazi izinto ezimbili. Uma impilo yakho inenani elikhulu uma uyibuka, ungalokothi, uyoba ingxenye labo bazenzisi. Okungabo ulaka likaNkulunkulu liyakwehla. Futhi uma uficana nabo, ngoba phela ekuphileni indlela ziyahlangana, qinisekisa ukuthi ayikho into ekuhlanganisa nabo. Angiphindi, yiba ngumthandi kaNkulunkulu ayo ithanda yena. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi uyithole nge-audio ekompresiwe njencane kwi-WhatsApp okwakho cofocofo kule nombolo 067 706 0077.